Yo, Lukabana Lukapila representing good music for bad people and representing good people to good music, you know? This is serious, man. Yo, amangwenena, umasawanitsa, amadibalalitsa, penamaziruwanitsa, oka, timangwenena, umasiruwanitsa, timakobalalitsa, penamaziruwanitsa, toka. Yo, amabwela amayankulano motele, akuti pachisango tikawa potele, komakawina amasanduka majentele, straight up mu auze akagwele, amabwela ndikumati ndima contractor, contractor wanji opanda matractor, chintu kumanga lelo mawa etichagumuka, atinki sinu omanga komano gumula, munkanena mensa munkalonjezana, kuti muzakondana mpaka na muyaya, komachifukwa mango balilana ana, basi panopa ngatamangisana, mwina mumati na mizano ifeyo, komano mbado umene ukugela wo, ukasasidi kila kutima wanamiza, I don't know, kwa disipa za kala wo, amango nena, umasawanitsa, amadibalalitsa, pena maziruwanitsa, oka, timango nena, umasiruwanitsa, timango balalitsa, pena dimaziruwanitsa, toka, yo, tima yankula moku wa mani muma speaker, kuyankula zope wa mtima mumuli zipika, kukamba zambiri ndizi menezi majitika, background mani zilo, palibe charge tika, last time anibajua ya yankumba akupanga yan, sole waziru wanitsa, azibambo tu deni mozgodi akupanga yan, sole waziru wanitsa, MP, president ikundende akutaniko, nawa waziru wanitsa, shehe, pasta akumowa akutaniko, osewa aziru wanitsa, mwina mumati na mizano ifeyo, kumano bado umene ukugela wo, ukasasi ndikila kutima wanamiza, I don't know, kwa disipa za kala wo, amangwe nena, umasawanitsa, amadibalalitsa, pena maziruwanitsa, oka, timango nena, umasiruwanitsa, timako balalitsa,